bene data se wowe bite Yesu rero ni kimwe nkuko yarameze n'ubu niko ameze kandi niko azahura kwizera kwawe n'Imana se bihagaze bite bene data se iyo ubonye ibintu bitagenda neza umera nk'aba bigishwa ugatangira gutinya cyangwa sugira kwizera ukamenya ko Imana yishobora byose rero mwene data nta kintu na kimwe cyane niri Imana pe
ngo tuye kugirisha cya 19 buri wose Yesu Kristo yajyaga abantu yasangaga ari ishyano ryose bamutegereje kandi bagatega amatwi ijambo umunsi umwe haje umugabo araza asanga Yesu Kristo aho ari witwaga Yariyo araza apfuka imbere yamubwira ati umwana wanjye w'umukobwa muto ameze nabi agiye gupfa waje rwose ukamukiza nuko Yesu Kristo aremera ajyana nawe nuko inyuma ye hari abantu benshi cyane muri abo bantu hakaba hari umugore wari urwaye kuva bimaranye imyaka 12 yari yagiye ku baganga benshi ariko barananiwe kumuvura yari yumvise inyigisho za Yesu Kristo nuko aribaza mu mutima wati nkoze ku myambaro ye nakira nuko azabyiga bagenzi be arazegera Yesu Kristo afata ku myambaro ya Yesu Kristo buhoro kugira ngo atagira ubime ariko amaze kubikora uwo mwanya arakira Yesu Kristo rero aha yamaze kumenya yuko imbaraga zimuvuyeho arabyumva mu mubiri we nuko arahindukira abaza ati ninde wafashe ku myambaro yanjye nuko abigishwa baramubwira bati we ntushobora kurora abo bantu b'ishyano ryose bakugendaho habura ugufata ariko Yesu Kristo araguma aritegereza muri bo ngo arore wamufasheho nuko uwo mugore ariyumvira kumara umwanya munini ageze asanga ari ngombwa kubivuga ko ari we wamukozeho nuko Yesu Kristo aramubwira ati kwizera kwawe ni ko kugukirije genda mu mahoro urakize